wa Mombasa, mchina, Shady Empire, DJ Spence. Tunaroga, tunazoga, tunateka, tunakemba.
Nyege, nyege, zani panda nyege, 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 nasi kumwa tembe. Nyege, nyege, zani panda nyege, 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 zilifanya uniteke. Nyege, nyege, zani panda nyege, 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 nasi kumwa tembe. Nyege, nyege, zani panda nyege, 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 zilifanya uniteka.
Mami, mami, nasi utoke usijifiche, jumali imefika ni lazima ni kukembe. Tingisha, tingisha, sababisha tuwa bebe. Nataka ukinamisha ndadhigitha usihepe. Nyege, nyege, irungu inapembe. Napenda nikirap ama mini chezerege. Venye ikosete, ijoto ndani ya kete. Songea ni kusese, juke jani ninadebe. Legeza ni penye ama kwanza situlewe. Dubebwe zituzime ile design ya malwede. Injili tueneze, mashada turirime. Kuja tuwa lambe, tujiteke kimulembe. Mtani na wakata, juniko na kawembe. Uliza figa nane, siwa piga na mateke. Sisikilo iwa bambe, apo guash awa bebe. Mitaro tuziruke, vitu tight na kikembe.
Nyege, nyege, zani panda nyege. Nyege, nyege, nasi kuma tembe. Nyege, nyege, zani panda nyege. Nyege, nyege, zilifanya uniteke. Nyege, nyege, zani panda nyege. Nyege, nyege, nasi kuma tembe. Nyege, nyege, zani panda nyege. Nyege, nyege, zilifanya uniteka.
Tam, tam, minataka kautam. Miyo mali iko guan, minataka kuibang. Mali safi siyo dam, mukingiza una drown. Umerada hiyo pan na mamurio umehang. Back shots ndio style ya magenze Taliban. Hand job both the hand, utanipa magiza. Mr. Odi ndio man, cheza na mini naga. Ukitaka pia mam, takupea hadisa. Manyege sako ndio gang, tutamedi na kuba. Usimai ndio slang, nilijoni kiwaya. Nikorada kisa dam, cheza na yo hadi one. Master Kaza Jackie Chan, utaweza we madam. Kang kang tana round, wine wine on the ground. Minapenda hiyo sound ya kugrind na kuma. Nitalamba hiyo ass, mouth, neck, aditang. Kuomoka is a plan, milazima tutaan.
Nyege, nyege, zani panda nyege. Nyege, nyege, nasi kuma tembe. Nyege, nyege, zani panda nyege. Nyege, nyege, zilifanya uniteke. Nyege, nyege, zani panda nyege. Nyege, nyege, nasi kuma tembe. Nyege, nyege, zani panda nyege. Nyege, nyege, zilifanya uniteka.
Shada, 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 kya nichizisha. Nikiwa kisha, kinalipuka. Ikus nikubwa, futi na shuka. Mchina kadai, mtarona ruka. Nipe msondo, itina kithuta.
Nyege, nyege. Mr. Zoza, shatan mwewe. Riba mingi, mto yorodani. Mini mlevi kani mtaro rala ndani. Sina sense, my sense ni sense minia. Priceless na die tuyo itina. Niko fitina, si die fitina. Na bado mitini, lazima tutazini.